Chơi gì? Yên yên chơi.
Mami Africa on the beat, baby.
Winjauru, kawona wero jatelo, winjauru, akelo jatelo, to winjauru, akelo jatelo, to winjauru, agombo wonyalego, tabiro godo, jorongo kamagambo, to winjauru, jo omabei ere, to winjauru. Kawona kelo jatelo, baba keya, wonyalego, oh, maedwenda, kawona biro, kombo wonyalego, to winye uru, jo Kenya wa, to winye uru. Winjeuru jorongoa, winjeuru jomigori, kwambo wonyalego to baba keya, kwambo wonyalego to baba keya, asimio telo, telo makonyo miere, asimio telo, telo makonyo miere, kona diro, winjeuru. Kawona biro, winjauru. Kawona biro, hey, mosna wod Phoebe. Kawona biro. Kera funya chula, hey, this one is. Winjeuru jorongoa, kawona biro, wonyalego donga biro godo, wonyalego tabiro godo, maedonda nyathi jorongo yo, telo ma Kenya wamiyo ngawa. Wamara moto ngata chile kende Wonyalego totingano Ilunge njundo Wonyalego totingano Jodalawa Winjeuru jodalawa Winjeuru jorongowa Winjeuru josiyawa Winjeuru josiyawa Telo mabel wamiyo ngawa Wonyalego kende to maedonda to maedonda
ya soja bi imozana bot fibi
wololo yachungwa Mie mana chungwa Todalawa Asimio todalawa Baba keya todalawa
Mosmos, yeah Awe ugimago Hallelujah Par Baba Jacob